Tech 5 now. Tech 5 now. Tech 5 now.
Brimma.
Go Baba. Go Baba. Go Baba. Go Baba. Go Baba. Go Baba. Go Baba.
Freeness.
Miss Mama, no really finally put you back a leo. Siponski ready on it when you banda ravideo. Hold up, hold up, I did it, Gitani, mean the rice you all. Now leo, now laza, njes, hini na funguos out. Rais. Kamanda, kipenzi cha wana. Mademu hawaminix, nono mesaliti chama. Au mnasema aje masela.
Go Baba.
Yute nchi tugawane mahera.
Ndiyo Baba.
Kwenye show za wow, kingilio sini bure. Kwenye show zangu mimi kingilio kile kile. Okay, jawai kogopa.
Ndiyo.
Japo na pingwa.
Ndiyo.
Nasema siyami nchi na wala siyati kuima.
Ndiyo.
Nano na kicha, nisha kama tarungu. Raundi himpa kama shoga mtajifungua kuchungu. Ni Baba Yaga, raisi wa masera kita. Na wanangu tu tumeshibana kama mlevi na ba. Go
Go Baba. 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 Go Baba.
Naona kama sauti yangu iko fresh hivi. Mnipe maji nipoze koo kidogo. Have to one enter sound of it. How's you? Twende.
Go away, go away, go away, go away, go away, go away, go away.
Ah, nipakuba bombi mbivya wana babarangani. Nataka niwonyeshe mina wao hatuendani. Atupigi mke bwana, tunapiga pesa. Akichepuka na chepuka ya nini ufe na pressure. Hindo bongo bwana, uchinga ndo napewa na fast. Shule haiwezi trendi kwa kukosa madawati. Au mnasema aje masela.
Go Baba.
Nyuze nchi tugawane mahera.
Ndiyo Baba. Go 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 Baba.
Baba Yaga's in the building. It's a 9-6, baby. Shoot him in the my fool, I see you, bro. I am the true name. True name. I'm tough, yeah, I'm tough, fire. I see you some.